Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Ouattara to ɓoki jannde ga fandu haala Mamadou Sama Seku jam wali sakiraɓe keɗiɓe. Bangal nelaɓe amen to motti toon no beeta ko e Mamadou na haala wayde ndenago le wuddu leydi ndi dow nawtorgol sukaɓe wonande teme pellete russi en e ɓen guuɓe lullude milice to motti toon. Kawrutal G5 Sahel timmi to ñamina toon leydi Tchad anñaji muɗi ɓamama yalla haɓɓude terrusiyagal kananke leydi France kinniɗo ɓen kawrutalngal bangal vidéo conférence o litti ana hani haɓo ngo sembina yalla rendu jamare nde e wirfirtinde men gollirɗe laamuɗe. Yewtere meɗen hertande hannde ɓen ana fawi dow yuppitere lollirde yuppitere mbiyen fadde kiiti lollirde l'ouverture provisoire leydi Mali ko ɓuuri hewde yimɓe na ponda ɗum e yuppitere jaati ko ɗum fofo sendi ɗiɗɗe mbiyen jawa muɗum le journal meɗen ɗin woni semme kabaruji amen na hannde bete alal baari sappo e jeɗɗi lewru février hitande 2021 bisimilla sakiraɓe. To motti toon rafindenagu on ɓen na waɗa newa muya nawtorgol sukaɓe ley pellete russi en guuɓe kaptoje maɗum guuɓe lollirɗe milice ko mbiyen sambinta ngol nawtorgol hono hadde ɗum so e miijo halanana en yo mbiyen wayde golle e ko nandi mum en sababuji goɗɗi na hen e wi nelaɗo amen Oumar Waygol keɗɗana focitango kanko e Aly Cissé.
Talkaku kañe wayde golle ɗum woni ko laati sababu so sukaɓe ana gondi nattude e guuɓe ɗe non yimɓele moftiɓe ko litiri wiide. Ɓe mbi wattu joni laamu hani fiide dabareji ƴewto yalawno sukaɓe kani hokkirede golleji fati jaaha nataya e juuɗe guuɓe ɓanɗe kaɓorɗe fa dentiro kohe muɗum na mbiɓe wontuɓe e dina.
Saɗɗa yoppata yimɓele ɓe jokkude e jeyaɗiste enɓe. Somi jiɓɓe fa mi kaɗa ɗum wajibi kena mi tewtanaɓe koɓe golla. Yimɓele ɓe gala ko golla so wonko gadduɗo e muɗum ko wawi waddande ɗum en kalsi wajibi ɓe jokka e guuɓe joguiɓe kaɓorɗe.
Pelle société civile en gonɗe le leydi ndi kollitir caggal so golleji darnama jamar nde jatana hani hokkede dow hen hakkillaji lobbi nayiro bangal golleji ko heɓata dow hen keɓe. Alu Lom kañum woni juɓɓinowo golleji feddinde ɓnodir cadre essence yalla jaam e deeɗirana warta le région mobti o komo sifi dow hen.
Sukaɓe fu wonko nannata ɗum e hakkunde guuɓe joguiɓe kaɓorɗe. Won e mabɓe jokkuɓe laddenkoɓe saabi ndenagu mumen. Won woɓɓe naato e mabɓe yalla ana heɓa darde. Kina ɗati mbawɗo waddude joddagol so halde hakkunde ɓeɗo sukaɓe ɗitte. Ɓe kollite wiide yaade so hippoyo neɗɗo goɗɗo wona jogolal oɗo tiɗɗal.
No ɗiɗo tiɗallaji gondi heɓirde sembeno yoga e sukaɓe wonɓe le nokko kollitide laamu ana hani wadde dow hen immadaraji daro darde muɗum. Ɗon ko Oumar Waygol heɓini motti suudu Baba studio tamani.
Andon nelaɓe amen heɓe nelaɓe heɓe studio tamani na to motti toon bangal tewtugol kabaruji ɓuuri foof dow waydindenagu ñaw coronavirus e ko mbiyen hakkeji rewɓe. Bangal mbiyen Facebook saka mbeɗa mbawi sade fo mbiyen toddu ka hakkillaji mon dow kabaruji amen e bangal bembe amen Facebook kadi Twitter. Alarbaare hannde sappo e jeɗɗi lewru février woni ko chrétien en leydi Mali puɗɗata korka maɓɓe mbiyen fa jokkitoto fa ñande sappo noga e jetti lewru mars e wi chrétien en ɓe mbiyen yo mbiyen tottugol teddel ngal annabi Isa alayhisalam e ley balɗe capanɗe nayyi mo o waɗi ley mbiyen ladde dow jarendi honoon ɗum holita e ley dewtere mawnde nde yo ɗum no mbiyen landinde yambere maɓɓe pakka. Fa hannde ley kabaruji ɗi keñan woni ko mbiyen batou Justin Sahel timmi to jamina leydi Tchad yeeso pelle papotoɓe leyɗe goɗɗe leyɗe gonɗe ley fedde nde anniyaji kewɗi ɓamama yalla mbiyen sembinde haɓotir suyagal e kañe yiriwere ley région o. Kanaka leydi France kinniɗo batu o bangal boyde vidéo conférence mbiyen hokki taƴural wiide adadu haɓitiɓe mbiyen fuɗɓe gala donga france koɓe gonɓe toon ɓe ɓuytatake e ley ɗiɗo nokkuji ɗi keɗɗanna ko heɓanne Amsati Touré e dow facitango Aly Cissé.
Le hakkunde haalay ɗi ana neldugol soldat si en leydi Tchad ujunere temeɗɗe ɗiɗi le keri leydi Mali Niger e Burkina Faso. Le wi kanko laamiɗo leydi Tchad Idriss Déby Itno ɓeɗade ɗatiɗi soldat si en ɓe nangui le haaɓo fewde terroriste en ɓe eɓe kaani jangguinede. Immadaraji ana hani waɗede fa yirwere wara le ɗiɗo nokkule to terroriste en ɓe saggi. Yalla laamu kan e gollirɗi leydi ndi ana heɓa wirfade to fedde entirtende alliance sahel ɗi leyɗe noga e joyyi paɓotoɓe yirwere le leyful sahel ngel holliti wiide kañum en du waran ɓeydude immadaraji ɗiɓe gondi wadde ɗi. Min mbawi hawrintinde milliardeji tati kalsi euro ɗum ana hollita wiide leyful sahel ngel darde muɗum ana mawni sanne juuɗe leyɗe aduna. Non hollitiri wiide Arancha Gonzales Laya ministre kumaniɗo kabaruji leydi Espagne kan e leyɗe sella hoorejo fedde ni. Ɗi haalaji fu waɗi wattu no ɓiɓɓe leydi France holliti wiide ana yiɗi leyɗe gomɓe le leyful sahel ngel darono hore mu en habongo ngale wi kanko lamido lady france uitude soldats en lady france ka utobe le ful sa hengel wana hune ko mu jitafu mi cintina wi de horebe lady ghana senegal du yihiji dangal
tagal batu akune mako e kanako be lede g5 sahel president mbiana france wadi kawrutal nokobe kabaruji fa hande e video conference emmanuel macron holliti wide hotugol mbiana dontangul habitibe france kobe mbiana hinata ko don e don denno e wi mako imadraji gubal barkan buiti sanne sembe gubete russi en e kany dun sambini mbiana wirfa gol sarusi di furba lede mali le region gaji sahel gal kedan namo e du fostango alsisi
qu'il faut maintenant avoir la même force
kina mi fu mi tawre ania goto so mi de wawi halirde unni wakati fu so won nokule dimi jopiti lamu leedi ndi e golle di leendi ana hani wartude tono yawiri wan aniaji labude dimi jogi bangal majju waddude soldats en kuma ni be denagu de leedi ni juge en utitide tuude e koliji ana hakkune imma daraji moddi mi anni wadde de region kidal lamu o kan e tuudi gollirdi lamu o fu ana domato wan imma daraji goddi dimi anni wadde do lawol motti kawo todo lamu leedi di e cuudi gollirde leedi ni fu ana hani darnede do lawol wata guna kaya dori todo imma daraji muudi ana hani wadede yalla lamu leedi di ana wartato hodun sabi dum so min jibbe fa odo golle lato boyo kina min keba balligu bibbe leedi joodi be tobe wattu fu so min kawi jihadin kobe wajibi kina soldats en kumani be denagu leedi di bibbe leendi daro darne mu en sariya sare no hani wargol yimbe ngo wala sariya ngot chuude e koliji di utite de didati won ko mi bami anniya yaade mudum
laabiri de rouvrir les écoles
kawrutal do jawtagol sariaji wote e ko nande mun en fuddi mbiyen kenyan bamako do le balde didi hawrube en hinnoto talkidi mu ini pelle robe runde afrique ministre en e député en do fabadum fedde robe balle politikobe e halnana en gollirde ndi le leedu mali landini gal do kawrutal keddana ko mabben bam mohammed baba kuntay do fostango alcc e sita sidibe
e wi horejo fed no dirtene ndi jodi do le leedu mali ndi gal do jidal waran wallude rewbe nangondirde yalla abe keba darade kambe do darne mabbe le imma daraji ngarodi kasen do faabaade yimbel hakkuni mabbe jibbe nadde dado dirgol woteji ngarodi docteur badje hima horojo ndi joddo leedi malini
ce processus ngal gollal fudama boyi sabdena gidi hitan entretene 2018 ne fedde entretene ndi e fudde wadde imma daraji walla e gouvernement ba golle mudun hani yehurre leedi imma daraji wongo di fedde di hapunduri nati gotun ana wada ngal gollal
partenaire du programme
rob ngonno be jidangal ka holiti wiide odo golle weli dum en sanne be koliti wiide e be jidi himmeje rewbe du jogane hakkille madame haydara jeneba haydara horedo fedde entretene collectif des femmes du mali ko fem
vraiment c'est une bonne
idée madara wada din ana mo isanne fandere neddo goto e wadde hune ne hani be happundura nato gotun da heba golle kulleji goddi madara wada din mo isanne me fabunduran yalla ko me tewtan ana hebe
micintina wiide tiaggal ido nyalaade rewbe waran ittude dati jowidi do saria woteji hitane 2013 kan sart parti politique en gombe le leedini
yupitere fadde nyande kiti e yupitere jati na heddi fondede le leedi mali tay kama wiide yupitere tafunno kewde tiagiti latade yupitere jati batte yebare sifa golleji yogaji dunke en holiti wiide odo alhali o ana jaba wadde newa munyali wayde jukungo e kan dun njibu jawdi le leedindi keddana ko ben suri ibrahim mayga e do fastango sita sidibe e alisisi
ko heew ana mila handen so neddo uddama na yopitale wakkati o ana hollita dum yopitama pele sa ƴeewi dun dum saabe yurkoji wattedi kany em lafi tekinagon lamo yogabe holliti di kulleji ana hani habede sanne
so a wari neddo so ar andi jawdi ana waw yopitide ma mi anda hodun sukkula mudun nangata ka yopitigol neddo tafon wana hunde kantine do amen doni wana non dum wordi min tayke wiire so sariya yopiti neddo tafon dum woni o yopitama abada so ada jogi avocat en ana moddi le leedi malini yopite tafon won yopite da bada
juge ko he holiti wilungu de famne di kuleji didi wi yo lafi kaaki lobbi golori kan en lafi juge en amadou cewlen jara kan yo avocat mali ono facintina enu
juge en be ngala kaaki golirdi mawdi haybure yimbe le nangetebe njopitaabe tafon sabi juge ana waawi nangude nokku goto neddo njopitaano do tafon so tawi holitama wiide won dati goddi di o nangi mbawdi wartirde mo kaso
lam ko ko heewi holliti winde huune waawa habede so ni walani tribunal maldin waldire kaaki lobbi kan e jama so ni walani juge en heewbe tawte yalla be an heba ƴewita talki yibe nangaabe
li kabaruji amen nyaw covid 19 nyande sapo jagom le fevrier 2021 docteur en leedidi docteur en leedidi mbien holiti wiide jagom nyawbe jagom beedi hen jagom dum chamtanama foy goto heddaki en denna su adda do fu fawruntinama yo unyaaji jetto e dido temet dido e chamtanayo nyawbe den chamtanabe yo temre unyaaji jagom e temet dido e jagom denno yubebe yo temet toto chamtanayo e dido bangal yewtere meden acti covid kedano ke benen Moussa Mali Sissoko e do fostango Ousmane Nyali Bouli Al Sissé
jam wale modon sakiraabe hedotobe bismillah modon hedaade kabaruji pawidi do coronavirus acti covid lengo hello min kala hala torraji covid 19 do himbe leko nyaw o bangi le leedi meden ni himbe mali hewbe bayliti tagoji mupen do tabade dabareji biade anande na himbe nyaw covid 19 fu etawede yogabe bayliti tagoji mupen arandeji hono wedindirgol juude e yardugol atte e vergoto wodindirgol no wira non do wadda etabede ko mimsi honjotobe hewbe fabidure dem famu anni ko daran man mayga hebini do fakitango ali sise
wargol nyaw coronavirus o wayti kulleji fa hewi le leedidi kulleji mbayti di sabe nyaw coronavirus o ana wayta kede nukule fa hewi hono dido nukule no dirtede grain dum woni ko tayka do hamdala asay 2000 auto jungon nano mayango do wondo dabreji kultaade wiide ana wawi wodintinde nyaw o teddina
bo dum ko fa hande men gaajo yimbeji ana watti hakle e golleji mo en wattedi arano weeti fu me yahame gaajo me hakkundina men gaajo ga hande men buyti dum sedan kan yilago no wana dum sabe yalla me me lento e nyawo me acciti dum yar attay li wer goto
dum woni ko serti o do grain goddo gondo sabali bugu jungo nyaamo mayangu bamako do le o do nokku yim fa heefu ana do ko joppay ni suuji mi en kiddi be do yimbe min lo nyaaw covid 19 o wala fu ko waawani be ngana fay koli be nyaaw o jaati
me waawa accude tagoji amendi sabdena me de yar attay li wer goto me nyaama le kakol goto me holaaki ngo nyaaw mali ngobe di holaaki sabdena me de wo durmaaji sakku o wakkati tollaami
pushere bon fiya
do yimbe fu tawede darne wotere bangal nyaaw coronavirus o imma daraji mawdi ana wondi wadede fewde o do nyaaw
e ngaran keddana joni landol kedotede en goto professeur Daouda Kassoum Menta infectiologue dunke ande kabaru covid 19 le suudu hopital Mali noto ngul landol
Allo professeur est-ce que le
coronavirus yimbe mo nyaawu nangi be ana holla yalla nyaawu timina
di taux de contamination
c'est d'une manière yimbe yi ana hetti war docteur sedan sedan so be fami ana nyaawu ne mabbe tab samoji ana way famne hono misal nyaawu ema du ana holla wi nyaawu timme fa hande ma mila de hande wi nyaawu timmi du yu hakile bonde non du yu hakile bonde non yimbe ana hani wadde imadraj fa hande bata sariyaji haladi so ene mili fa o nyaawu timma
to kaddu den e kabaruji acti covid hande on jaraama hedaade lamdo hollu en jango fa ngarte e kabaruji di pawedi do coronavirus
Sijo Tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union européenne
sagira so mbere mi le kabaru jamane region ngaydi to gawu ton hultama wiide jamare tabike jamma guuba couvre-feu nyande alternaire sapo joy le roue février kado sadia mo gouverneur o bami mbien yo hakunde 21h jamma et 5h bete fanda mudun e wi ardo region o yo habde habden habbo waydinde nagu le ngaldur gawu so bangal mbien mobilaji di hejabe lambe huliti wiide imadara majji di kenyen den to nyoro ton gouverneur kesso o fuddi golle mbi nyande alternaire sapo joliru fevrier ndu o holli o lontike alhamdu ag ila yanna kebudo golle goddo kawtal ngal wadi yeso mbien hejabe laamu ardibe sinuje dinaje kanya jamare hurde kanko colonel major ali najim ananjim ami adi gollande region o mbien hono dum hollita e le sariaji leddi madi antiminan kabaruji di to baflabe ton hultama wiide ndo goto heddike hen didon barmi dum woni ko tayka tiagal lambe accident le golle usine simbenna le accident golle le usine ciment gangoteri ben o e wi ben do syndicat usine o nyande sapo di le refouvri accident o wadi saha 17h wattu mo be mo intina non machine ascenseur o ndanno don e don machine o sami do gollobe be batte mudun syndicat o yamri yo golle yoppe ben hakke nyoloma dum timinta kabaruji amen hande on piti don miti don bawo sate fofu pitare do bemal amen 3w.sijotamani.org ma do noddon via mo 37 321 o sate yotere meden magazine